Ja, es kann wie böse haben fast. Father, we thank you for this morning.
Vater, wir danken dir für den Morgen.
We come into your presence.
Wir kommen in dein Nærvær.
The way we are.
Med dem her.
For we believe you know us before we come today.
Vi tror at du kjenner oss før vi kommer.
We want to hear from you this morning.
Vi vil høre fra deg denne morgen.
Speak to our heart.
Snakk til hjertet vårt.
Speak to our mind.
Snakk til tankene våre.
We want to understand from you.
Vi vil forstå mer på deg.
There is something for this day that you have prepared long ago.
Det noe for den dagen du forberedt for lenge siden.
And we come to receive it.
Og vi vil komme for å motta det.
In the name of Jesus.
I Jesu navn.
Let somebody say amen.
La noen si amen.
Amen. Amen. We in the youth group here in Bethel.
I ungdomsgruppen her på Bethel.
We are following a study.
Vi studerer.
Discover Jesus.
Oppdag Jesus.
Yes. And I would like to share today with the big church.
Og han vil dele i form av en stor kirke.
Because we are studying in the book of Luke.
For vi leser fra Lukas evangeliet.
And I picked something from there to share today.
Og han tok noe derfra for å dele i dag.
And the title is the prayer.
Og titlen bønn.
The disciples when they were with Jesus.
Disiplene var med Jesus.
They noticed something is wrong with them. Something was wrong with them.
De så at noe var galt med han.
When Jesus was doing his things.
Når Jesus gjorde tingene sine.
Everything was perfect.
Alt var perfekt.
Everything was working.
Alt virkte.
But they wanted to find out what was the secret.
Men de finner ut hva som var hemmeligheten.
Because Jesus had an accountant.
For Jesus hadde en konto.
But he never went to the accountant and asked for something. He never went to the accountant to ask for something.
Men han gikk aldri for å spørre etter noe.
But yet he was the provision was available.
Men for det så fikk han alt han trengte.
What was the secret?
Hva var hemmeligheten?
Behind this provision.
Bak denne kontoen eller han fikk.
They noticed that.
De så det.
Every day.
Hver dag.
Jesus was talking to his father.
Så snakket Jesus med faren.
And he was asking.
Og han spurte.
Give me my daily bread.
Gi meg i dag mitt daglige brød.
And the disciples.
Og disiplene.
When they understood it.
Når de forstod det.
They said yes, we are missing something.
Ja, vi mangler noe.
And they came to Jesus.
Og de kom til Jesus.
And they said.
Og de sa.
Teach us how to pray.
Lær oss å be.
Hallelujah.
Hallelujah.
But this is not going to be the teaching of today. Men the main teaching.
Men dette ikke undervisning for i dag.
Because when we hear about this teaching.
For når vi hører om denne
undervisningen. Everybody we know that there will be the part of where we say that our Father who is in heaven, so.
Da vil alle vite at vi snakker om Fader vår. Og...
But I will pick something after.
Men han vil ta noe annet.
Because when you read the book of Luke chapter 11.
For det sier fra Lukas kapittel 11.
Jesus said, when you want to pray.
Sier Jesus, når dere skal pray.
You start by saying, our Father who is in heaven.
Så start med å si, Fader vår, du sier himmel.
And so give us our daily bread.
Og så gi dere i dag for daglige brød.
But after that prayer.
Men etter bønnen.
It is mentioned from verse 11.
Så står det skrevet
from verse 5, please.
Vers 5.
Which we are going to read.
Som vi skal lese. Så sa han til dem, sett at en av dere går til en vind midt på natten og ber ham, kjære, lån meg tre brød. En venn som er på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Tror dere han da ikke vil svare der innefra? Ikke forstyrr meg, døren er alt stengt, og både barna og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Nei, jeg sier dere, om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, vil han i alle fall gjøre det, fordi han er så pågående, og gi ham alt han trenger.
Ja. Don't worry about tomorrow.
Ikke bekymre dere for morgendagen.
Ask for the daily bread.
Spør etter det daglige brødet.
Because tomorrow will take care of itself.
For morgendagen vil ta vare på seg selv.
God doesn't live in the time.
Gud lever ikke i tida.
God lives in the eternity.
Gud lever i evigheten.
If you start thinking about tomorrow,
hvis du starter å tenke på morgendagen,
you may lose your faith.
Så vil du miste troen.
The faith is today.
Troen er i dag.
What you do today,
hva du gjør i dag,
what you believe today,
hva du tror i dag,
is what matters.
Er det hva som betyr noe?
So ask the daily bread.
Så spør etter det daglige brødet.
The bread of today.
Brødet for denne dagen.
And when we start reading,
og når vi starter å lese,
from verse 5,
fra vers 5,
there is a transition there.
Så er det noe som merker der.
In English it is written, and he had saying. Så sa han til dem.
Så sa han til dem.
Because he said something before.
For han sa noe før.
It means, this is the meaning of, the prayer is continuing.
Dette er at bønnen fortsetter.
The prayer did not stop there.
Det, bønnen stopper ikke før.
After asking your daily bread.
Etter du har spurt etter daglige brød.
There is another bread that you have to ask.
Så det annet brød du må spørre etter.
There is another bread that you have to ask.
Annet brød du må spørre etter.
And like I title. Like I title.
Og sånn så titlen.
There is three type of bread.
Det tre typer av brød.
We are going to go through it this morning.
Så vi skal se gjennom denne morgenen.
There is three type of bread.
Tre typer brød.
The first one.
Første.
The bread of life.
Livets brød.
Are you with me this morning? It's too quiet in the house.
Er dere med? Det er for roligt her i Guds hus.
You cannot, for example, live 2 days in advance.
Du kan ikke leve 2 dager før.
You cannot live 1 day in advance.
Du kan ikke leve 1 dag framfor.
If you want Monday to come,
hvis du vil at mandagen skal komme,
you have to sleep 2 days first.
Så må du sove først da.
So the first bread.
Så første brødet.
Is the bread of life.
Er livets brød.
The bread you ask for your friends.
Det brød du spør fra vennerne.
And who is your friend?
Hvem er vennerne?
Your friend is your parent who doesn't believe to God.
Det er de som ikke tror på Gud.
Your neighbors who doesn't believe to God.
Naboene som ikke tror på Gud.
Your colleagues who doesn't believe to God.
Kollegene som ikke tror på Gud.
Your classmate who doesn't believe to God.
Skolekameratene som ikke tror
this
på Gud.
This is your friend.
Dette er dine venner.
Because Jesus said.
For Jesus sa.
In the midnight.
At midt på natta.
One of the friend came.
Så kommer en av vennerne.
To another friend.
Til en annen venn.
So you are the friend in the middle.
Så du er vennen i midten.
And the great friend.
The great friend,
yeah.
Din gode venn.
Is Jesus.
Er Jesus.
When your friend come to you.
Når vennen kommer til deg.
What type of word did you tell them?
Hva type ord er det du sier
til ham? Are you judging them at the first instance?
Tenker du så dømmer de fra starten av?
Halleluja.
Halleluja.
Amen. Oh ja. Folk fra jaren. In the book of 2 Corinthians chapter 5, we are not going to read it.
I 2 Korinterne kapittel 5.
From verse 18 to 19.
Vers 18 og 19.
The Bible says that God, Jesus.
Så sier Bibelen at Jesus.
That the Holy Spirit will come upon them.
And the Holy Spirit will come over them.
And then they will receive the power.
Og de vil motta kraft.
So, there is a price to pay.
Det er en pris å betale.
The Bible says that we are the people that reconciliate God with the people.
Reconciliate.
Ja, reconciliation.
Hva er det på norsk? Bibelen sier at vi skal ta forsoner med Jesus.
Yes, Jesus when he came to the world.
Jesus når han kom til verden.
His first mission as a son.
Første oppgave var.
Was to reconciliate the world with the Father.
Var også forsoner ordet og faren.
So we also.
Så vi.
We are ambassador of Christ.
Ambassadører for Jesus.
That was the point I wanted to pick in 2 Corinthians.
Det var det han ville fortelle fra 2 Korinterne.
We are ambassadors of Christ.
Vi er ambassadører for
Jesus. We are on a mission.
Vi er på en misjon.
We have to take an assignment.
Vi har tog et oppdrag.
And as an ambassador.
Og som ambassadører.
We have all the advantage from the kingdom.
Så har vi alle fordelene fra kongeriket.
Just imagine an ambassador of Norway.
Bare tenk på en ambassadør fra Norge.
Even if you put it in South Sudan.
Hvis du sender den til Sør-Sudan.
Even if the economy there is very bad.
Hvis økonomien går ringt.
The ambassador of Norway.
Så vil ambassadøren fra Norge.
Will not feel it.
Vil ikke merke det.
Because of where the country is representing.
For det at han representerer Norge.
How much more?
Hvor mye mer?
We that we are ambassador of God.
Når vi er ambassadører for Gud.
The King of Kings, Jesus Christ.
Kongen og konge, Jesus
when
Kristus.
When we are in the mission.
Når vi er ute på oppdrag.
There is nothing that we can lack.
Det ikke noen ting vi mangler.
Because the kingdom we are representing.
For kongeriket vi representerer.
Does not know lack.
Forstår ikke å mangle noe.
I thought somebody would say amen to that. So there is a price to pay.
Men det er en pris å betale.
And there is something to do.
Og det er noe å gjøre.
So what did Jesus do?
Så hva gjorde Jesus?
Jesus said.
Jesus sa.
That friend that came to you.
Det er vennen som kom til deg.
He came because he was tired.
Han kom fordi han var.
He was tired.
Han var trøtt.
He came because he needed something.
Han kom fordi han trengte noe.
He came because he knew that you have something that he doesn't have.
Og han kom fordi han visste at du hadde noe som ikke han hadde.
But the problem with Christian today.
Men problemet med de kristne i dag.
When their friend comes to them.
Ja, når vennene kommer til dem.
They only find criticism.
Så begynner de å kritisere.
They only find judgment.
De finner bare ting å dømme for.
When those that doesn't believe in God come to you.
Når folk som ikke tror på Gud kommer til deg.
What type of word did you tell them?
Hva ord sier du til dem?
It's very important.
Det er viktig.
Don't judge those who come to you.
Ikke døm de som vil komme til deg.
Because God himself.
For Gud han selv.
He loved us first upon.
Elsker oss først.
The way we were.
Sånn som vi var.
He gave his life for us.
Og Jesus døde for
oss. He didn't judge us at the first point.
Han dømte ikke oss først.
But he chose to love us.
Men bestemte for å elske oss.
He chose to take our place.
Han tok vår plass.
Hallelujah to that.
Hallelujah.
So Jesus said.
Så Jesus sa.
Even though you have nothing to give.
For om du ikke har noe å gi.
Because this friend said, I don't have something to give.
Denne vennen sa, jeg har ikke noe å gi.
And it is almost midnight.
Og det er nesten midt på natta.
I don't have something to give to my friend that came to visit me.
Jeg har ikke noe å gi til vennen som kom på besøk til meg.
Maybe people come to you.
Gjennom folk kommer til deg.
You don't know the type of word you have to share with them.
Du vet ikke hva ord du skal dele med dem.
You have to go to the third friend.
Du må gå til en annen venn.
You have to turn your back and turn to talk to Jesus.
Du må snu rundt og snakke med Jesus.
Because your friend coming in the midnight.
For når vennen kommer midt på natta.
The question is.
Spørsmålet er.
Why does this friend went at the midnight to the third friend?
Hvorfor kommer denne vennen midt på natta?
Why he didn't wait for the morning?
Hvorfor ikke vente til morgenen?
Because there was an emergency.
For det var en nødsituasjon, heter det på norsk.
Yeah. There was an emergency.
Det var en nødsituasjon.
My friends.
Mine venner.
My parents.
Mine foreldre.
My brothers, my sisters here.
Mine brødre og søstre.
You don't know the time that your friend are going to die.
Du vet ikke hva tid vennen din skal dø.
That father that you love too much.
Den som du elsker for mye.
That classmate that you love too much.
Den skolekameraten som du elsker.
That uncle that you love too much.
Den onkel du elsker.
That sister that you love too much.
Søster som du elsker.
That mother that you love too much.
Mor som
du
elsker.
You don't know when they are going to die.
Du vet ikke hva de skal dø.
So there is an emergency.
Så det er en nødsituasjon.
The time to go to Jesus is now.
Tiden for å komme til Jesus er nå.
The time to go and beg for the bread to Jesus for them is now.
Tiden for å gå til Jesus og spørre etter brød til deg er nå.
It's not tomorrow.
Ikke i morgen.
It's not in the morning.
Ikke i morgen.
It's now in the midnight.
Det er nå midt på natten.
In the midst of their trouble.
Midt når problemet er.
Because midnight can represent the trouble.
For midnatt representerer trøbbel.
Midnight represents when you are asleep.
Midnatt representerer når du søver.
Remember Jesus said that don't sleep, be awake.
Jesus sa, ikke sov, vær våkne.
It is at that time that people choose to come to you.
Det den tiden folk bestemmer seg for å komme til deg.
And you have to be sensitive.
Og du må være sensitiv.
You have to be awake.
Du må være våken.
The friend didn't say, no, it's not, it's night. You can wait tomorrow. I will go and look for bread in the morning.
Du kan ikke si til vennen at du venter i morgen,
in the
så
midst
går
of the night, he wake up and he went to look for bread.
Midt på natten står han opp og lette etter brød.
Because there was an emergency.
For det var en nødsituasjon.
And the second question.
Og andre spørsmålet.
Why did he went to ask for three bread?
Hvorfor spør han etter tre brød?
He have one visitor.
Han hadde en besøkende.
And he went to ask for three bread.
Og han spurte etter tre brød.
We were in alive in the farm some in the farm, yeah.
Vi var på alive på Schubert.
And I tried to ask some people there. I asked Jon also, I think.
Og sammen spurte noen folk, og han spurte meg.
I asked also to Elia.
Han spurte også Elia.
That if you were that friend.
At hvis du var den vennen.
How many bread would you ask?
Hvor mange brød ville du spurt etter?
I think Elia said something like 10 bread or something.
Elia ville hatt 10 brød.
Why he went to ask three breads?
Hvorfor spør han etter tre brød?
He have one visitor.
Han hadde en gjest.
We are going to see the meaning of this three bread.
Vi skal se på meningen på disse tre brødene.
The first bread, like I said,
første brød, så jeg
sa, is the bread of life.
Er livets brød.
The friend coming in the midnight,
vennen kom midt på natta,
doesn't have life in a spirit.
Og har ikke et åndelig liv.
Because when you don't have Jesus,
for når du ikke har Jesus,
you don't have life.
Så har du ikke liv.
So Jesus said,
så Jesus sa,
I am the bread of life.
Jeg er livets brød.
So the first bread he needed,
så det første brød han trengte,
was the bread of life.
Var livets brød.
To have an eternal life.
For å ha et evigt liv.
Because he was not saved.
For han var ikke frelst.
The friend in the middle,
vennen i midten,
he look at his friend,
så på vennen sin.
He said he needs salvation.
Du trenger frelse.
The first bread he needs is salvation.
Det første brød du trenger frelse.
I must ask for my third friend.
Og jeg vil spørre min tredje venn.
That this our friend needs salvation.
At denne vennen trenger frelse.
So the first bread is bread of salvation.
Så det første brødet er frelse.
So when people come to you,
når folk kommer til deg,
when they come to you,
når de kommer til deg,
you have to identify their needs.
Du må identifisere deres behov.
Don't judge them.
Ikke døm dem.
Turn to Jesus.
Snu om til Jesus.
If you don't have something to tell them,
hvis ikke du har noe å si til dem,
turn to Jesus.
Snakk til Jesus.
And we give you the right word to tell them.
Og Jesus gir dere rette
ord
til å si.
He give you the right bread to give them.
Jesus gir deg rette brød, så
vi gir deg det.
Noen sier amen.
The problem sometimes,
problemet av og til,
we are not interested in them.
Er vi ikke interesserte i dem?
So Jesus is bringing this case to us.
Så Jesus bringer oss gjester.
After asking your daily bread,
etter du spør ditt daglige
what
brød,
what are you doing to those around you?
Hva gjør du med deg rundt deg?
Don't only ask for yourself.
Ikke spør bare til deg selv.
Ask also for those around you.
Men også spør for deg som er rundt deg.
Don't be safe.
Ikke være frelst.
And the people around you are dying.
Mens folk rundt deg dør.
You are safe to be safe.
Du er rettet for å rette andre.
We are on a mission.
Vi er på et oppdrag.
It will be very damaged for you.
Det vil være skadelig for deg.
That you go to heaven.
Da du kommer til himmelen.
And you don't have any friends.
Og du har ingen venner.
All your good friends are in hell.
At dine gode venner er i helvete.
It will be a very big sorry for you.
Det vil være en stor sorg for deg.
So that friend that you love.
Så det er vennen som du elsker.
Those relatives that you love.
Slektingene som du bryr.
If you want to have them around you in heaven.
Så hvis du vil ha deg rundt deg i himmelen.
The time is now.
Så er tiden nå.
Talk to Jesus about them.
Snakk til Jesus om dem.
In prayer.
I bønn.
Halleluja.
Halleluja.
Amen. He came at midnight.
Han kom på midnatt.
He came to disturb this friend.
Han kom og forstyrret vennen.
He was sleeping, of course.
Han sov så klart.
So he has pissed because he has eaten.
Så han hadde åtte.
Spist.
Åtte.
Are you ready to pay the price?
Er du klar til å betale prisen?
To wake up at midnight.
Til å stå opp midt på natta.
And to talk to Jesus.
Til å snakke med Jesus.
That's the question.
Det er spørsmålet.
They don't come when they are in good situation.
De kommer ikke i de gode situasjonene.
When everything is good with them.
Når alt passer og
fint. No, they will not come to you.
Ja, da kommer de ikke.
They will come to you when they are in trouble.
De kommer når de har problem.
They will come to you when they don't find solution.
De kommer når de ikke finner løsning andre plasser.
They will come to you and ask, can your God do this?
De vil komme og spørre, kan Gud gjøre dette?
When everything is okay.
Når alt greit.
They will never come to you.
De kommer ikke til deg.
So they always come at midnight.
Så de kommer alltid
so
midnatt
når det problem. Responsibility.
Så det ditt ansvar.
To be awake.
Til å være vaken.
And to see to the time. To see to the time.
Og se på tida.
Halleluja.
Halleluja.
So the prayer here.
Så bønnen her.
If for somebody who is ready to wake up at midnight.
Er det noen som vakner opp
midnatt. And to go and see the great friend.
Og se din, din gode venn.
So Jesus said that.
Så Jesus sa.
The door was closed.
Døren var lukket.
But what can open the door?
Men hva kan åpne døra?
Is prayer.
Er bønn.
At midnight.
På midnatt.
The third friend was sleeping.
Så var kirkevennen
sov. He said, don't disturb me.
Ikke forstyrr meg, sa
han. We are sleeping with, I'm sleeping with my children.
Jeg søver, mine unger søver.
But he stayed there. He stayed there.
Men han, han gikk ikke, han var der.
He stayed there.
Han sa.
So the key here.
Så nøkkelen her.
Is the prayer.
Er bønn.
The prayer.
Bønn.
You want to you want to go in heaven with your parents? You want to go to heaven with your parents?
Du vil reise til himmelen med foreldrene dine.
You want to go in heaven with your husband?
Du vil reise til himmelen med mannen din.
You want to go in heaven with your wife?
Med kona di.
So the time to take them to Jesus is now.
Så tiden for å ta deg til Jesus er nå.
He asked for three bread.
Han spurte etter tre brød.
So like I said, the first bread.
Så som jeg sagt, første brødet
is the bread of life,
er livets brød.
Who is attached to the spirit,
for å åndelige.
Who give the eternal life,
så vi er evig liv.
The second bread,
det andre brødet
that we are going to see,
som vi skal se på.
The bread to the soul.
Sjelens brød.
The bread to the soul.
Sjelens brød.
When the friend came,
når vennen kom,
he was troubled.
Han var i, han hadde problem.
He was thirsty for something.
Han var sulten på noe.
He needed something.
Han trengte noe.
The people around you,
folk rundt deg,
that come to you,
så kommer til deg,
is because they are thirsty of something.
Ja, fordi de trenger noe.
They are thirsty of God.
De er tørstige til Gud.
They are thirsty of God.
De er tørstige til Gud.
This category,
denne kategorien,
is the type of Christian.
En type av kristne.
Who have accepted Jesus Christ.
Så har akseptert Jesus.
They accepted Jesus Christ.
Akseptert Jesus.
But there is not enough strength for them to go forward. They don't have enough faith to go forward.
Men det ikke nok tro til å gå fremover.
So this category of friends.
Så den, denne kategorien av venner.
That you have in the church.
Så du har i kirken.
They need this bread.
Trenger dette brødet.
The bread of soul.
Sjelens brød.
To be encouraged.
For å være formod.
To be motivated.
Være motivert.
To go forward.
Til å gå fremover.
So you have to give them this bread.
Så du må gi dem dette brødet.
So this is the second bread.
Så dette er det andre brødet.
And the third bread.
Og det tredje brødet.
Is the third bread.
Det tredje brødet.
Is the bread of the children. The children's bread.
Er barnas brød.
The children's bread.
Barnas brød.
We are going to go through it.
Vi skal gå gjennom det.
In verse 6, can you read the verse 6, please? Yeah, can you read the verse 6?
Det er vers 6.
Ja.
En venn som er på reise er kommet til meg. Jeg har ikke noe å by ham.
Ja. He didn't have nothing to offer, please.
Han hadde ikke noe å tilby han.
All his reserve was finished.
Hele, alle reservene var tomt.
Tout ce qu'il avait, everything he asked was finished.
At han spurte etter var ferdigt.
Like Jesus said.
Så Jesus sa.
When the people was in the wilderness.
Når folket var i ørken.
When God gave them the manna.
Når Gud gav dem manna.
They must eat. They must take the manna only for that day.
De tog kun manna eller brød for den ene dagen.
Those who try to keep for 1 month, for 2 weeks.
De som prøvde å ta for 1 måned eller 2 uker.
The next day the manna was spoiled.
Så de at mannen var øyelagte dagen
etterpå. There is one bread for one day.
Et brød for en dag.
So compassion.
Medlidenhet.
Love.
Kjærlighet.
That he had for his friends.
Så han hadde for vennen sin.
Didn't push him to judge his friends.
Tog ikke også gjorde han dømte vennen.
But this love pushed him to go to the third friend.
Men kjærligheten drev han til å gå til den tredje vennen.
Halleluja.
Halleluja.
So what you have to understand.
Så det du må forstå.
That prayer.
Det bønn.
Is asking.
Å spør.
And receiving.
Å få.
Asking.
Spør.
And receiving.
Å motta.
Until you receive.
Til du fram til du mottager.
You have not prayed.
Så har du ikke bedt.
The friend stood up at the door.
Vennen sto med døra.
Until he received the bread.
Til han fikk brød.
Until you receive.
Til han mottok.
You have not prayed.
Så har du ikke bedt.
If you pray for your parents.
Hvis du ber for dine foreldre.
Until they are saved.
Fram til de frelste.
You have not prayed.
Så har du ikke bedt.
Don't say you have prayed.
Ikke si du har bedt.
Prayer is praying.
Bønn å be.
And receiving.
Å motta.
Until you receive.
Fram til du mottager.
You must continue to pray.
Så må du fortsette å be.
You must continue to ask.
Du må fortsette å spørre.
Halleluja.
Halleluja.
Somebody may say, I've prayed 10 years for my mother.
Noen av dere sier, jeg har bedt 10 år for mor min.
I've prayed 10 years for my husband.
Jeg har bedt 10 år for mannen min.
I prayed 10 years for my children now.
Jeg har bedt 10 år for ungene mine.
But I don't see the change.
Men jeg ser ikke noen forandring.
But until you sit down and you wait for the change.
Men til du ser forandring.
Until you continue on your knees.
Så må du fortsette.
Until the answer comes.
Du må fortsette å be.
So can you say that you have prayed?
Så kan du si at du har bedt.
There was this man.
There was this man. Det var en mann.
He had a son.
Han hadde en son.
He was doing some African magic.
Han gjorde drev med en afrikansk magi.
Yeah. And his son decided to follow Jesus.
Og denne sønnen bestemte seg for å følge Jesus.
And the father cast him out of the house.
Og faren heiv han ut av huset.
For 2 years and plus.
For mer enn 2 år.
And one day.
Og en dag.
When he wanted to die.
Så skulle his father.
When the father wanted to die.
Når faren holdt på å dø.
He called the son.
Så fikk han ringte han til sønnen.
And he asked him.
Og han spurte han.
Did your Jesus.
Jo Jesus.
Did your Jesus.
Jo
can
Jesus.
Accept me.
Kan Jesus acceptere meg?
The son say yes.
Son sa ja.
Jesus can take you the way you are.
Jesus kan ta deg på den sånn som du er.
Only if you accept to come to him.
Eller hvis du aksepterer å komme til han.
Even and the father asked.
Og faren spurte.
I've killed many people.
Jeg har drept mye folk.
Can Jesus still take me?
Kan Jesus fortsatt ta imot meg?
And the son say yes, father.
Og sønnen sa, ja, far.
Jesus can take you the way you are.
Jesus kan ta deg sånn som du er.
And the son prayed for the father.
Og sønnen ba for faren.
At the end.
Og til slutt.
The father said.
Og far, så sa faren.
Yes, your Jesus is true.
Ja, Jesus er sanne.
I can see him coming with angels.
Jeg ser han kommer med engler.
And he died.
Og han døde.
This is what they call.
Det er det de kaller.
Intercessors of midnight.
Forbønn på midt på natta.
Those who rise up at midnight and pray.
De som vil reise seg midt på natta for å be.
This little boy pray for years and years.
Denne sønnen ba for faren mange år.
For the salvation of the father.
For frelsen til faren.
So some people have prayed for many years.
Så noen ber i mange år.
How many years have you prayed?
Hvor mange år har du bedt?
Did you even have a book?
Har du en bok?
Where you write the name of those you are praying for.
Navnet du ber for.
And you see how many have been saved.
Og du ser hvor mange som er frelste.
Jesus said.
Jesus sa.
Or the Bible says.
Bibelen sier.
Those who win a soul, the one who win a soul is a wise.
Jeg sa.
The one who win a soul.
Den som vinner en sjel.
Is a wise.
Kloke.
So it's wise to win a soul.
Så lurt å vinne sjela.
Hallelujah.
Hallelujah.
So this type of people.
Så denne typen av folk.
Are those who rise at the midnight.
De som reiser seg midt på natta.
So let's read now in the book of John.
Så la oss si fra
John chapter 6.
Jeg livets brød. Fedren deres spiste manna i ørken, men de døde. Det brød som kommer ned fra himmelen, slik den som spiser av det, ikke dør. Jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brød, skal leve til evig tid. Og det brød jeg vil gi, min kropp, som jeg gir til liv for verden.
Jesus said, I am the bread of life.
Jesus sa, jeg livets brød.
I am the bread of life.
Jeg livets brød.
How many times did you went to father?
Hvor mange ganger gikk du til faren?
For the case of your friends.
For behovet til dine venner.
How many times did you went to them?
Hvor mange ganger gikk du til deg?
Like I said, the friend here.
Så jeg sa, vennen her.
Can be your father. Can be your father. Can be your mother.
Kan være faren din. Kan være mor din.
Can be your colleague.
Kan være din kollega.
Can be anything.
Kan være hvem som helst.
If you don't have something to give them.
Hvis du ikke har noe å gi til dem,
you have to go to the father.
Så må du gå til far.
And there's something very important you must have.
Og det noe viktig som du må ha.
First you give.
Først gir du.
Is the Holy Spirit.
Den hellige ånd.
Is the Holy Spirit.
Den hellige ånd.
The Holy Spirit.
Den hellige ånd.
Plus the words.
Plus ordet.
Reproduce.
Produce
life.
Den produserer liv.
The Holy Spirit,
den hellige ånd,
plus the word,
plus ordet,
produce life.
Produserer liv.
You need to have the Holy Spirit.
Du må ha den hellige ånd.
And when you read in the book of Acts of Apostles, chapter 1.
Når du leser fra Apostlene, kapittel 1.
When you read in Acts of Apostles, chapter 1, from verse 14, yeah.
Når du leser fra Apostlene, kapittel 1.
We are not going to read it.
Vi skal ikke lese det.
It's very, very long.
Det langt.
But we will make it short.
Men vi skal gjøre det kort.
The disciple.
Disiplene.
Jesus told them that they have to wait in the house.
Jesus sa at de måtte vente i huset.
For the Holy Spirit to come upon them.
Så den hellige ånd skulle komme over dem.
Before they go out and share the word.
Før de gikk ut og delte ordet.
And they were there around 100 people.
Og der var det jo cirka 100 stykk.
But in that building.
Men i den bygningen.
On the, I wanted to say kjelleren. On the ground.
På kjelleren, eller?
There was also many people gathered there.
Det var mye folk samlet der.
But those who was on the upper room.
Men de som var på det øverste loft.
Was the disciples.
Var disiplene.
Mary, the mother of Jesus.
Maria, mor til Jesus.
But why does Mary need to pray? But why does Mary, the mother of Jesus, needed to be there?
Men hvorfor måtte Maria, mor til Jesus, være der?
Because when Mary gave birth to Jesus,
når Maria ga født til Jesus,
Jesus was the son.
Jesus var hennes son.
But when Jesus became Lord and Savior,
men når Jesus var herre og frelser,
Mary lost Jesus.
Så mistet Maria Jesus.
So she needed now to pray also.
Så nå måtte hun også be.
So she was there.
Så hun var der.
She needed the Holy Spirit.
Hun trengte den hellige ånd.
She could have said, I can go and talk about Jesus.
Hun kunne sagt, jeg
because Jesus was born of me.
For Jesus var født
for
meg.
But no.
Men nei.
She needed the Holy Spirit.
Hun også trengte den hellige ånd.
But who are you?
Men hvem du?
You need also the Holy Spirit.
Du trenger også den hellige ånd.
Before you go and preach.
Før du går og forkynner.
Before you go and talk to somebody.
Før du går og snakker med noen.
You need the Holy Spirit.
Du trenger en hellig ånd.
Like I said, the Holy Spirit.
Så sa han, en hellig ånd.
Plus the word of God.
Plus Guds ord.
Will produce life.
Produserer liv.
Hallelujah.
Hallelujah.
On the ground.
På i første etasje.
In that house,
I det huset.
The Bible said there were around 18 nations.
Så sa Bibelen at det var rundt 80 nasjoner.
Gather.
Samlet der.
They were there gather for around 10 days.
De var samlet der for 10 dager.
They were in 10 days.
10 dager.
Within the 10 days.
Vi trenger ikke 10 dager.
Nothing happened.
Ingenting skjedde.
There was no change.
Det var ikke noe forandring.
But when the Holy Spirit came down.
Men når den hellige ånden kom ned.
The Bible says.
Så sier Bibelen.
That God used the mouth of Peter.
Så brukte Gud Peters munn.
And when Peter talked to these people.
Og når Peter snakket med disse folkene.
The Bible recorded.
Så sier Bibelen.
That very day.
At den ene dagen.
3,000 people were saved.
3,000 folk var frelste.
3,000 people gave their life to Jesus.
3,000 ga deres
liv
til Jesus.
Because the Holy Spirit came down.
For den hellige ånd kom ned.
And he met the word of God.
Og møtte Guds ord.
And it has produced life in the life of these people.
Og det produserte liv i disse folkene.
So you need the Holy Spirit.
Så du trenger den hellige ånd.
If you want to see the impact of the word of God you are preaching to your friends.
Hvis du ser at Guds ord skal ha en innflytelse på dine venners liv.
If you preach to them.
Hvis du taler til dem.
Without the Holy Spirit.
Uten hellige ånd.
There may not be an effect.
Så vil ikke ha noe effekt.
So you have to, you must have the Holy Spirit.
Så du må ha den hellige ånd.
Plus the word in you.
Plus Guds ord.
Then it will be easy to save them.
Så det lett å frelse dem.
Hallelujah.
Hallelujah.
I'm concluding. In the book of Psalm.
I salmboka.
In the book of Psalm 63 and verse 1.
Salme 63, vers 1.
Psalm 63 and verse 1, sorry. Yeah. The Bible says, oh God,
Psalm
you are
63.
My God.
Gud, du min Gud.
And I will seek you.
Tidlig om morgenen vil jeg søke
my
deg.
My inner self thirst for you.
Etter deg tørster min sjel.
My inner self thirst for you.
Min sjel tørster.
So these souls.
Så denne sjelen.
They were thirsty of God.
Tøstig til Gud.
But the change came when the Holy Spirit came down.
Men forandringen kom når den hellige ånd kom ned.
So this type of people, like I said.
Så denne typen av folk, så jeg har sagt.
This type of people.
Denne typen av folk.
They need the Holy Spirit.
De trenger den hellige ånd.
You have to pray for the Holy Spirit to touch them.
Du må be at den hellige ånd må få røre med dem.
So that life of God should be awake in them.
Så Guds liv kan vakne i deg.
Jesus
Kristus,
when he was with Peter,
når han var med Peter,
sometimes he asked them,
så spurte han de av og til,
that what does people say about me?
Hva sier folk om meg?
And Peter said,
og Peter sa,
that you are the son of God.
At du Guds son.
And Jesus said,
og Jesus sa,
that is God that revealed it to you.
At det Gud åpenbart for deg.
But sometimes after,
men jeg stod etterpå,
Jesus said,
så sa Jesus,
that there is something among you here. There is someone among you here.
At noen iblant dere,
who is going to betray me?
Vil forråde meg.
And Peter said, Peter called Jesus on the side.
Og Peter spurte Jesus.
And he said, how can you say something?
Hvordan kan du si noe sånt?
And what did Jesus say?
Og hva sa Jesus?
Jesus said, back of me.
Gå bak meg.
Satan. Yeah. Why it happened like that?
Hvordan skjedde det?
Because Peter was not stable in his faith.
For Peter ikke var stabil i sin tro.
He was not stable in his faith.
Han var ikke stabil i troen.
Jesus used the people who are stable in the faith.
Jesus bruker de som stabile tro.
Look at the case of Paulus, the one we call today Paulus.
Se på livet av Paulus.
When he was in the bad side, when he was in the bad side, wrong side.
Når han var på feil side.
He did bad till here.
Så gjorde han ringe ting.
But when he decided to follow Jesus.
Men han bestemte seg for å følge Jesus.
He did it also 100%.
Så gjorde han det 100%.
Paulus said that he was among him bad brothers.
Paulus sa det var rundt han så var det ringe brødre.
But it didn't make him to lose his faith.
Men han mistet ikke troen.
The story of Peter stopped in the book of Acts of Apostles chapter 12.
Peters liv i Bibelen stopper i Apostlene kapittel 12.
When you continue reading the book,
men når du fortsetter å lese,
Paul is there.
Så Paulus der.
Why?
Hvorfor?
God is looking for someone who is stable in the faith.
Gud ser etter folk som stabil i troen.
God doesn't want 50-50.
Gud vil ikke ha 50-50.
You have one leg in the faith.
At jeg tror en fot i troen. Og en fot på utsiden.
And the sixth we are going to read this morning.
Og det siste vi skal lese denne morgen.
Matthew chapter 14.
Matteus kapittel 14, vers 15-17. Ja. Men da det ble kveld, kom disiplene til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. Send folket fra deg, så de kan dra til landsbyen og kjøpe seg mat. Det trenger ikke gå herfra, sa Jesus. Dere skal gi dem mat. Men vi har bare 5 brød og 2 fisker her, svarte de. Da sa han, «Bring det hit til meg.»
The second bread.
Det andre brødet.
Is a bread of the soul.
Er sjelens brød.
The bread of the soul.
Sjelens brød.
Is it the third bread I said? Second? Third? The first bread, the bread of life. The second bread, the bread of...
Første brød er livets brød.
The bread of the soul.
Andre brød er sjelens brød.
The time is running, I'm going too fast.
Tid går jo fra meg.
The bread of the soul.
Brød i sjelen.
These people around you.
Disse folk rundt deg.
These your friend around you.
Vennene dine rundt deg.
You need to bring them to Jesus.
Du må bringe deg til Jesus.
After bringing them to Jesus.
Etter du har bringt deg til Jesus.
Jesus said.
Så sa Jesus.
Give them the bread. Give them that yourself.
Gi dem det du har mottaget.
Give them yourself.
Gi dem deg selv.
This is the meaning of.
Dette betyr.
There is something in you
det er noe I deg,
that Jesus knows that you have.
Så Jesus vet du har.
You are not empty-handed.
Du ikke tomhendet.
There is a deposit of God in you.
Det noe av Gud I deg.
So if you don't know that,
så hvis du ikke vet det,
you have to take it to God.
Så må du ta det til Gud.
When the disciple hear about it,
når disiplene hørte om det,
they were around. They went around.
De reiste rundt.
And they gathered 3 bread and yeah.
Og de samlet 2 brød og 5 fisker. Yeah. 5 brød og 2 fisker.
Yeah. And they came with it to Jesus.
Og så kom de med dette til Jesus.
So you have to come with what you have.
Så du må komme med det du har.
Come with what you have in your hands.
Kom med det du har I dine hender.
And Jesus will raise it up.
Og Jesus vil løfte det opp.
And he will pray to Father.
Og be til dere,
and then it will be multiplied.
Og det vil være multiplisert.
Even if one.
Hvis det en.
Even if you have one word.
Hvis det ett ord.
Bring it to Jesus.
Bring det til Jesus.
Say, Jesus, I don't know too much about the word of God.
Sier Jesus, jeg vet ikke for mye om ditt ord.
Only just a little bit.
Jeg vet bare litt.
Bring it to Jesus.
Løft det frem til Jesus.
He will bring it to the Father.
Så vil han løfte opp til
because the Bible says he's sitting at the right side of the Father.
For Bibelen sier at Jesus sitter på rettet.
He's there also is interceding.
For Jesus. Han sitter der.
He's there interceding.
Han der og
bring your case to Jesus.
Bring your situation to Jesus.
What is the situation of those your friends?
Hva situasjonen med
bring
dine venner?
Bring it to Jesus.
Løfte frem til Jesus.
Do you want to see a change on that?
Vil du se noen forandring
bring
på det?
Bring it to Jesus.
Bring det til Jesus.
And there will be a change.
Og det vil være en forandring.
The last bread.
Det siste brødet.
The children's bread.
Barnas brød.
We are not going to read it.
Vi skal ikke lese det.
We know the story.
Vi vet historien.
This farm of Canaanine.
Denne kanadiske damer.
She came to Jesus.
Hun kom til Jesus.
Looking for help.
Og så etter hjelp.
Not for herself.
Ikke for henne selv.
Men for her daughter.
Men for henne datter.
Who was very far from where Jesus was.
Så var langt vekk fra der Jesus var.
She came to Jesus.
Hun kom til Jesus.
And what does Jesus said?
Og hva sa Jesus?
That woman.
Da, kvinne.
This type of bread you are asking.
Den type brød du spør etter.
Is for the sons.
For
the children. For the children.
For ungene.
Is for the children.
For ungene.
So the woman said.
Så damen sa.
When the children eat.
Når ungene etter.
There is something always when the children eat the bread.
Når ungene etter brød.
There will be always something falling down.
Alt noe som dette ned.
Can I have that? Can I have it?
Kan jeg få dem?
And Jesus said.
Og Jesus sa.
Woman.
Kvinne.
This bread.
Dette brødet.
Is for the dog.
For hundene.
For the dog. If this woman was very anointed.
Hvis denne damme var
offended, var, if she was offended,
fornærmet,
she could have been discouraged.
Kunne vært motløse.
How come Jesus is calling me a dog?
Hvordan kan Jesus kalle meg for en hund?
I've heard about him.
Jeg har hørt om han.
For many times.
Mange ganger.
That he's going, he's doing good for to the people.
Han gjør godt med folk.
And here am I.
Og her er jeg.
I'm coming to him.
Jeg kommer til han.
And he's calling me a dog.
Og han kaller meg en hund.
No.
Nei.
This woman didn't say like that.
Denne damen sa ikke det.
She only focused on what she wanted.
Hun bare fokuserte på hva hun ville.
Sometimes when we come to Jesus.
Noen ganger når vi kommer til Jesus.
When we pray to God.
Når vi ber til Gud.
We don't see the answer.
Så ser vi ikke svaret.
Immediately.
Med en gang.
Because God wants to see your heart.
For Gud vil se hva hjertet.
Are you serious on your request? Are you serious on your request?
Hvis du seriøs på dine.
Are you serious on what you're asking?
Hvis du ønsker det du ber om.
So Jesus is testing your heart.
Så Jesus vil teste ditt hjerte.
What type of motivation that you have?
Hvilken motivasjon du har?
Hallelujah.
Hallelujah.
Can we pray?
Kan vi be?
Father, we thank you for this morning.
Far, vi takker deg for denne morgenen.
We thank you because we have love or come to you.
Vi takker deg for vi kan komme til deg.
For the case of our friends.
For våre venner sine behov.
And to ask for bread.
Og spør etter brød.
We know that you have the three type of bread we needed.
Vi vet at du har tre typer brød som vi trenger.
We need bread of life.
Vi trenger livets brød.
For their life to be saved.
For at livet i Irak kan være frelst.
We need bread of soul.
Vi trenger sjelens brød.
For their soul to be restored.
Sånn at sjelen der kan være restaurert.
We need the bread for the children.
Og vi trenger brød til unge.
For their physical body to be healed.
Så den fysiske kroppen går til helbredet.
Father, we need you this morning.
Far, vi trenger deg denne morgenen.
Thank you for this word that you sent to us.
Takk for dette ordet som du har sendt til oss.
Thank you for the Holy Spirit.
Takk for den hellige ånd.
That is meeting the word of God in us.
Så jeg møter Guds ord i oss.
To reproduce life around us.
Så produserer liv rundt oss.
In the name of Jesus we have prayed.
I Jesu navn ber.
Amen.
Amen.
Tusen takk.
Tusen takk.